Bona inakuchoma na haikuhusu. Bona inakuchoma na haikuhusu.
Yo, get up on that lawyer, man.
Even if you're not
get my book.